kwa mumutichi baby. Watonde kwa luna kuchindu muse. Awa wongezi bona babuse. Singana lina mapapa fetandi buse. Obo bulunji waliko weno lijise. Ababaka wabako bane badayo. Bona bona badayo. Kunonya onda zambuli sasa. Omutima gwange ye kwa gudaza. Chokanga kweta baza ye mulisa jendaga. Bakazi banonga bakunonoza anti mu byobulungi gwe bona wabayitako kulwedde bozijo okire nyonza. Wezikulabakombera nkulokera kyovola bakusimuma kulemerako bazadde bonta batakiya kwesibako nkwagala mbutuperanze kwagaliza.
We were meant to be.
Then I went to live a fool and I got to such a movie.